Get your boys in this. Yeah, boy. Hey.
Drums Entertainment.
Basta. Exclusive from ZambianTunes.com.
Chanalelo mami uchiri ule tontonga nyave parifiri afine ya mwamari ashibebe alenga tuila sela tulife pamopene. I don't know what you think about me. Misango shakale nalileka mami nalichinje misango ina alindo mbele liputini shine mfula ile loka mami alipapilo mwana elotetine mushe apapena bako vivea mami bako vivea. Nalichinje mizango ine nalifika bebe chari kwa kale leti mwekele ulia fyari kwa kale ninajaila mizango zaku na matempa yako ulia fyari kwa kale nalifika bebe chari kwa kale leti mwekele ulia fyari kwa kale ninajaila mizango zaku na matempa yako ulia fyari kwa kale. Muchite mwiko chesu mwole foya vika mwa condition. Gala kupela fionse pa mwona commission hey. Nalichinje misango ine ala deti, deti mwekele kunuma. Deti, deti ndoreche kunuma. Mami, baby. Nalichinje misango ine. Nalifika bebe chari kwa kale leti mwekele ulia fyari kwa kale ninajaila misango zaku na matempa yako ulia fyari kwa kale. Nalifika bebe chari kwa kale leti mwekele ulia fyari kwa kale ninajaila misango zaku na matempa yako.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Yeah, it's cool, eh?